yabona nje iDA nayo akade kungalindelekanga ukuthi ngahle yenze kangcono ikhanya yenza kahle kakhulu kubo masipala abaningi ngoba kwezindawo ibathetho masipala akade bephethwe ANC elinye iqembu elikhanya lenze kahle kakhulu ikakhulu kwiprovince yakwaZulu Natal liqembu le-IFP likhanya nje hayi omasipala laba abancane abasemakhaya abaningi libathathile libathatha kwi-ANC leqembu le-EFF nalo futhi likhanya lenza kahle kakhulu endaweni eziningi inamba zikhuphukile kuna kukhetho olwedlulileyo kanti nabanye omafika izolo abanjenge Action XA le ekaMashaba owake waba umeya weJohannesburg we-DA nalo la eGoli likhanya iqembu lakhona lenze kahle kakhulu maningi amaqembu akade engenela ukhetho maningi kakhulu ngoba lana nje eGauteng ngabona ayafika ku-54 amanenga khanya zuzile
sesikhangela konke osokwenzakele ubona kuwela ngapi indukulo xa uxa
okucacayo nje ukuthi amadolobha amanengi kakhulu amadolobha amakhulu lama metro kukhanya ungathi amanengi azobuswa ngokubambisana kwamaqembu akubonakali nje kuba khona iqembu elisikhondla-khondla eliphuma phambili ngaphandle nje la kucace khona idolobha lase Cape Town kukhanya ke idolobha lase Cape Town iDA ingalibusa ngaphandle kokubambisana nabanye abantu kube khona futhi elinye idolobha lapha elise Eastern Cape la okuyinhloko dolobha Buffalo City nayo cha kukhanya iANC ayizukulibambisana nabanye kuze iDurban eThekwini bekungathi kusayihambela kahle kakhulu iANC kodwa sizabona ke ekugcineni bekungathi ilona nje futhi elinye idolobha elikhulu iANC engalibusa ngaphandle kokubambisana kodwa la amanye ama-metro iJohannesburg, iPretoria, iNelson Mandela Bay, iMangaung, hayi cha akukho okhanya ehamba nje eqekele yedwana kukhanya bazowabusa ngokubambisana kodwa ke futhi siyabona ukuthi ikhona lento kubantu abathi ethi yona balithanda iqembu le-ANC kodwa ngoba lingenzi kahle ningenzanga kahle abantu bakhetha ukuthi abangayi kuyavota bayihlalele emakhaya yilokho okunye okugqame kakhulu kulolu khetho yikho ke futhi okungathi kuphazamise kakhulu ukuzuza kwe-ANC kuyobonakala ke ukuthi uma sekuphele konke izibalo zonke seziphumile ukuthi ngubani omi ngaphi nangaphi kodwa ke okukhona nje manje okucacayo ukuthi hayi iqembu elibusayo akulihambelanga kahle kakhulu.